ngiyamthanda futhi ngeke ngisehlukane naye. Yavuma lona ngiyamthanda futhi ngeke ngisehlukane naye. Yavuma lona ngiyamthanda futhi ngeke ngisehlukane naye. Ngenxa yalaba abantu abanomona, ngenxa yalaba abantu abane-jealousy, ngenxa yalaba abantu abanomona, ngenxa yalaba abantu abane-jealousy. Yavuma lona ngiyamthanda futhi ngeke ngisehlukane naye. Uye lona ngizophila naye, funa baze bavone. Uye lona ngizohlala naye, funa baze bavone. Uye lona ngizophila naye, nafuna baze bavone. Mina ngifuna baze bavone, mina ngifuna baze bamuke. Yazi ngifuna baze bavone, mina ngifuna baze bavone. Uye lona ngizophila naye, mina ngifuna baze bavone. Ngizophila naye, funa baze bavone. Uye lona ngizohlala naye, funa baze bavone. Uye lona ngizophila naye, nafuna baze bavone. Mina ngifuna baze bavone, mina ngifuna baze bamuke. Yazi ngifuna baze bavone, uye lona ngizophila naye, mina ngifuna baze bavone.